jotama ni keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e fulfulde aljumare sappo e ɗiɗi lewru me jeenayi yamde soki du studio tamani miɗen tawa e les maison de la presse ɗo Bamako ɗo jottinono ɗo kabaruji ɗo yumo waro yigal konko Mohamed Ouattara wonto ɓoggi jamɓe to sikirabon compétitif fedde nde ɗo noddata FDAS kañi AMDAS wakkati joni ɓe kolli imugol ɓe mbihi bonanda jana gaɗe wakkati fo fewtude e yimɓele ɓe les saha leydi ndi kañi e les wuddu leydi ndi ndeɗo tongande ɓe kayfi guɓe murtuɗe gonɗe les saha leydi meɗen ndi kañi armé Mali fa yotto yo guɓe garɗe notade leydi ndi ɗum wonde waddude haalaji kewɗi le nokku o dunki hande woɓɓe kolli tiwide tiɗallaji ɗi armé jogui wakkati joni ɓe mbawa sendude fe jamare nde ɗum watta du saɓe jaɓɓa haqqeji ɓiɓɓe adama e les saha leydi ndi kañi e les wuddu leydi ndi kasaraji ɗati gaɗoji wakkati furɗi fedde humnide kabaru ɗiɗo golleji keñen ɓe gaɗi ɗo majere ɓe kolli tiwide jamare nde kañum won ko tabata ko sariyaji gonɗiɗe ɗati ɗum watta so kasaraji ɗi aɗa gaɗa wakkati furu les saha leydi ndi kañi e les wuddu leydi ndi ɓe mbihi wattu joni nokkule goɗɗe an to hendu mawdaɗo wonde immade toon dogotoroɓe wonɓe toon ɓe kolli tiwide jamare nde tinno wattuna ɗum hakkille ɗi wonnoon sembe kabaruji ɗi min jogui nion ɗo beete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade wonditinde wiide kala ɗo keɗiɗo min goni ɗo ɗo wattu fo min jooti ɗum sanne sikiraɓe ɗum won walde nde ɓe noddata FDAS kañi AMDAS ɓe fo ɓe gaɗi imugol ɓe kolli tiwide le wuddu leydi ndi kañi les saha leydi ndi wakkati fo bonandaji aɗa gaɗe toon fewde e yimɓeɓe ɗeɗo pelle ɗiɗi ɓe gaɗi kay faali wakkati joni o fewtude ɗum wono guɓe murtuɗe gonɗe les saha leydi meɗen ndi warɓe notade leydi ndi kañi armé Mali laamu o holli tiwide ɗum e tawede fo kañum kay armaro wondi e tabade hono haqqeji ɓiɓɓe adama en gori le leydi ndi hono wori Mouhamadou Sama Seku
eley tongande nde hultama wiide e wattu hitande 2016 nde nder leydi Mali hakkeji ɓiɓɓe adama ɗi jeebama fa ɓurti batte rafidenago nder wuddu leydi ndi larmi Mali waɗi torraji kewɗi fewde e ɓiɓɓe adama en iwde udugol kaso ngol wala dalillaji yaade torraji cattuɗi e kaña masimbinali e ley wihi pelle FIDH e AMDH e ley hitande 2016 batte basiji ko ɓuri temeɗe tato yimɓele goni uddaɓe kaso sappo yon hakkude ɓeɗo uddaɓe ɓe yo yimɓele toñaɓe pelle ɗiɗi ɗe kuliti wiide ɗum famɗi fof bonandaji temeɗe tati e capanɗe jetti e joyyi goni limtaɗi nder sahal e wuddu leydi ndi ɗi latiki sababu yimɓele temeɗe tato e capanɗe tato anayi mabɓe civil en temeɗe ɗiɗon e jeɗɗo ɗum walda e cuutali e uddugol kaso e keña ɗum sitorraji cattuɗi fof caggal maggal paɗi en larme Mali ɓe tongande nde hayfi ɗum guɓe kaptoje ɗe e keña ɗum sollasaɓe kedde adunaru ndu honoɓe pelle minisma e barkan libbi tati arandeji hitande 2017 ɗi gonɗini oɗo jogola banggal torraji cattuɗi ɗi meɗaka yiyede nder leydi Mali ndi pelle FIDH e AMDH limti hakke temedere e sappo e jeɗɗon yimɓele keddiɓe e capanɗe jetton e jeɗɗon barmuɓe ley basiji hakkude jaaliñi nder région ngaji motti e segu iwde hitande 2016 warde hitande 2017 ɗi sawimbini ɗum eggugol yimɓele hewɓe wakkati joni o eɓe mbara uñaji sappo yon egguɓe nder wuddu leydi ndi kaɓano muɗum na sullini sanne pelle FIDH e AMDH ɓuri fof banggal hewgol basiji hakkude jaaliñi ɗi sababu mum en yoko jamare nde na mawlodira civil en e terroriste en ɓe
ndeɗo tongande aɗa wondi e waddude haalaji le leydi ndi dunki ande woɓɓe kolli tiwide tiɗallaji ɗi armé o jogui wakkati joni o les saha leydi ndi kañi e les wuddu leydi ndi ɓe mbawa sendude kasen jamare nde ɓe kolli tiwide ɗuɗum watta so wakkati fo armé o eɓe jaɓɓa haqqeji ɓiɓɓe adama en les saha leydi ndi kañi e les wuddu leydi ndi keɗe kanko noddirteɗe Brama Eli Dikoyo janguinowo jande dow dowure ɗo Bamako ɗo komo sifido hen do foccitago Mouhamadou Sama Seku
eɓe janguine kabaru hakkeji ɓiɓɓe adama jaate ka dursude gollude ko dursa ko ana serti sowona ɗum ɓeydade e jande ɗeɓe mbowi ɗe e UTM ɗum na famminaɓe kala ko woni haywugol hakkeji ɓiɓe adama nder nokkuji wolde ana e yimɓe ɓe bisiminta no fewiri saabu e hakkillo mabɓe sollasaɓe ɓe yo yimɓele gaɗoɓe torraji dembiɓe ɗiɗo sifaji fof ana nder nokkuji ɗi baasi goni ka ɓe anda wiide yo batte sollasaɓe ɓe kaaɓi jogola moɓe tayki o saabu sa'a fof soɓe neldi yimɓele cikitaɓe ɓeɓe nangi Bamako toon suudu saria yoppitan ɓe ɓe kuli tan wiide ɓeɗo gana jaadinkoɓe ndenno so wonno wurri saatu kamɓe e koye mabɓe dawran saria mabɓe yo kulle ɗe taykete nder kala nokkuji ɗi hono ɗiɗo basiji goni
wakkati nde min noddi suudu humniɗo kabaru armé no worri le leydi ndi wala fof koɓe jaaɓi haalde ley hen oɗo wattu sikiraɓe so gabbiddo bemal amen ande ngal oɗo mbawi neltirde toon mijoji moɗo no noddimin dow ɗiɗo numéro ji ɗiɗi on tawimin dow répondeur kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗe joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗe joyyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi yimɓe no humniɓe kabaru no ɗati ɗi gori ley leydi meɗen ndi keñen ɓe gaɗi ɗo majere kowoni fana ndeya ɗo majere fa ɓe gaɗa noddago fewde e jamare nde tinno sela vitesse ji bonɗi ɗi watta ley ɗati ɗi kanko laamiɗo fedde nde noddita anagere nde o holliti wiide yoga e jamare nde fo sa ƴeewi tabata ko sariyaji goɗɗi ley ɗati ɗi ɗum watta so wakkati fu ɗiɗo kasaraji ana gaɗa keɗe kanko noddirteɗo Mamadou Sidiki konate o kanko laami fedde anagere nde komi suffi do hen do faccitago fatumata bari
l'objectif de cette marche
fanda immeji nde majere yo waɗugol noddago fewde yimɓele fu e ɓiɓɓe leydi ndi fu ɓuri fu gaɗoɓe yawara ɓe hitande 2016 nde yimɓe temede e capanɗe nayo mayi ley kasaraji laabi ley ɓe yimɓe temede e joyo e capanɗe nayo hollita wiyede yimɓele temedere e nogay e go'oyo mayi sababu wellingol vitesse nden non miɗen lamdo donnoɓe do laabi kayba pati mellina vitesse kanuɗo mi wiyata kasaraji gaɗata kana walla ɓuytoto nden non o kabaru min jiɗi hokkude hande
ɓe kolliti wiide ɗeɗo balɗe fuu kini mawɗe ana gondi e matede ley nokkule goɗɗe gonɗe ley saha leydi ndi kamne ley wuddu leydi ndi dogotoroɓe wonɓe kollitimɓe toon holliti wiide ɗum woni sa ƴeewi ɗiɗo kutteji ana jaa yettade sukaɓɓe sanne ɓeɗo dogotoroɓe kolliti wiide kala suka fuu cikkitaɗo sara e muɗum tinno jottina ɗum dogotoroje ɗe ko yaawi keɗe kanko noddirteɗo docteur Dikko Soumaila o komo haali do hen do faccitago Mouhamadou Sama Sekou
ti allahji arandeji ɗi min jogui ɗi yo ɓuuri fof ñawuji noppi fewde e sukaɓe joguiɓe hakkude hitande e duuɓi joyyi yo goto e sabuji ñaw kelodande nder saha leydi ndi dabariji ɗimin ɓammi nder sahal ɗo yo ɓuuri fof haybude sukaɓeɓe banggal karlirɗe ɓe ɓornata hadde ɓe yuloyadi wattu mo hendu immi banggal baliki enɓe kay pilkol woni ngol jamare nde nawtorto saabi nder saha leydi ndi kabaru pilkol wona faaro banggal dabariji ɗi cuuɗi dogotoro ɗi ɓami yo ɓeydande faamu inniraɓeɓe yalla ɓe pesa sukaɓe mabɓe pesgol ngol latto sababu ɓuytude kuteji ɗi fa sanne ndenno ana hani sukaɓe keddo leggalleji ɗi fa wattu mo kabaru muɗum ɓuytike
walderoɓele wonɓe ley leydi meɗen ndi wattu jonoɓe gonde wadde battu mabɓe balɗe ɗiɗi ko woni fana oɗo battu faɓe ƴewto yalla hono kabaru jamare nde fo hani nardirde jamal gotal naɗi yaltira damal gotal e saha leydi ndi yalla gurdam newiɗana waɗa ley oɗo nokku ɓe kollitiwde golleji ɗiɓe golli arande ɗi ɓe garam ɓe ƴewto ley ndeɗo fedde ɗiɗo ɓerde kañum fa yettito ngal ɗo kawtal ɗiɗo ɓalgal ɓe gondi e wadde ngal ɓe ƴeewa yalla ɗati heeɗiɓe kani yaltide ley hen neloma hannden on ɓe kollitiwi ɗiɗo golleji ɓe gondi golludiɗum ley laamu Tumbutu kañum e gaawo keɗe kanko noddirteɗo Aissata Guisé Gaspa o kanko laami ndeɗo fedde ley leydi Mali ndi komo sifi do hen do faccitago Ousmane Niali Bouli
ngal kawrital yo heyɗintinde jawdi ñiɓugol dabare fa jaam heeɓe ley Mali ndi jawdi wattete fa ñiɓugol waɗa hakkude ɓiɓɓe leydi ndi yalla jaaleji ɗi fo ana dokkidira juuɗe nokkuji arandeji ɗo ndi wattano yo laamu gaawo o kañum laamu Tumbutu o ka hannden ley kawrital ngal meɗen gondi e ndarde fa daña nokkuji goɗɗe ɓeyde saabi wona ɗe nokku ɗi tan jittiɗallaji ɗi nokkuji goɗɗo torraji ɗi gaɗi fuu min daran yalla daña ko paabira fa ñiɓugol jaam heeɓe jawdi ndi faabirte jaaleji ɗi kañe gouvernement o ɗum wonno fanda mum mawɗo yalla dewrat ana waɗa hakkude yimɓe fuu min daari honno watte ɗo ndi hani wattede fa jaam heeɓe ɗum wonno ko min gaɗno arande joni min pecci hakkude amen min gaɗi pelle heeɓe fuu daña ko gaɗi yalla golle o ana gasa fa jaabu lobbo heeɓe e golle ɗiɗobo o
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
sakiraɓe jurneɗen ƴeloɗo ni ley kiriduji ɗi en puɗɗiranto an sogoto fedde humnide kabaru yimɓele looƴaɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi hollita weɗe ɓe jottiki to an sogoto kowoni fana muɗu faɓe ƴewto yimɓele looƴaɓe gomɓe toon ɓe no kani faabirede dondiɓe ɗiɗogal musaɗɗaji yo walde neɗ noddita handi cap international ɓurte gardan fa ɗo mottiɗo jamare wonde toon nde ɓe gondi e famminede kutteji tonguiɗe hono daggata en ɓe gori fa yettoyo yimɓele sukuñaɓe e yimɓele jinna mori en ko nandi e muɗum no worri ley laamu motti on kowoni fana ngal ɗo kawtal faɓe ƴewto wattu joni ɗum woni yimɓele andiraɓe kala sériji ɓeɓen keddo e golleji muɗum yimɓele antoon du ɗum noon gaɗoɓe yurku yurku e ko nandi e muɗum fati ɓeɗo yimɓele keeɓa toon ɗati te gardan faɗo ñafinkeɗo yimɓele nayon joyi en kaɓorde hollitan wiyede kamɓe naati ɗum wonono to osé forêt goto goɗɗo nokku noddirteɗo gorko ilum ley laamu ñafinke hollitan wiɗe ɓe naati ley nokku makko ɓe jeehi duɓe tawoye toon mobile aji makko ɗum woni talatar ƴaɓɓinode ɓe cuumi ɗiɗo mobile aji wiyama wakkati ndeɓe garanno faɓe naati nde kanko e hoore makko heeɓi dañala saabi de o tawaka toon mobile aji ɗi ka fo cuumama Sé jundute garanti minirem faado yoro sodo fedde ONG de noddete ikrafsa helfa yettio eko Oxfam auditan wiedle der o yantere be jihi be joti kono projet ngaydi be ngodde faaba tobbi dum wonon sadde ngew pamore ko nande mudum tagal mudude be jihi be jewi beeli goddi kase ngodde nokko noddete kifo so kanye mamba fa yettio kumbi yano goditira wiide dido projet ngaydi be ngodde wadde ton be bi dum faaba kabaru kebne edo nokkule sanne sekrab do katte nyaloma hande kabaru jinnede bi mi joti on sanne hedaade hejo jame fa hande kedde hedaade on no andirdo no do e sedde yotere meden dan wodi jotal dimi kertniki di wakkati jona kedi be min do lamu jenne si jotamani